Studio Kalangu kettiniɗo eɗen godi jamɗe joyi wittere ke mintaji sappo e joyi kibaruji mum ko min Omar Hamma jangantawa nani ko e kibaruji. Depiteɓe leydi meɗen Niger ittanama ñalade kompentinol hande. Julɗe ñalade ittanade leyɗe duniyaru gam battitol bakaji batumun waɗama. Yewtere meɗen pindino hande hantanana dow moƴƴinol gaɗanongol dow filla lawol moƴƴinol jande nder leydi Niger illu nder duuɓi ujunere e teme jeenayi e capanɗe jeenayi e jeetati dow laabi jande laati ko moƴƴine no wodi dow mum. Kore jam hirti emo horejo leydi men Niger Issoufou Mahamadou no tawa e jahangal paari leydi France illu kengam. Ɗum do ni batte jahangal makko ngal woni e yaade fotondiroyde ɗo enɗan e hawride fedde leyɗe G5 Sahel laatiɗe no waɗanto enɗan. Yerinino hawride fedde hawjide habaru witeede Routeur Haliri wi ɗo enɗan an hooreɓe leyɗe G5 Sahel ɗe e pelle gon kamɓe leyɗe balloje gon hawtade leydi Amérique. Kam woni ko hoorejo leydi France mbiyeteɗo Emmanuel Macron yehi noddoy e nde hawride fedde sogeji leyɗe G5 Sahel. Gam batte majjum duni batte joɗa kalen dow walloɓe ɓe no waɗayto e dow filla ɗum woni ballaga fedde sogeji nde ko waɗayta sappo enayi lewru décembre tenda Bruxelles yeru no suudu habaru ndu wi tendu Routeur. Nani fedde wiitende ɗen ɗen alternative espace citoyen fedde jinganore ɓiɓɓe leydi sigilake hande subana o ñalande gam pirtol ko'e depiteɓe to suudu assemblé maɓɓe ɗo. Mana ñalande nde kam woni an ekkitideɓe humpintideɓe ɓe depiteɓe dow hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe fuudu fara dillanɓe leyɗe ɓori. Cerno Hammadou goto tawaɗo nder nde fedde o haali ñalande ittanande depiteɓe gam pirtol komi e pindino nde no nafanɓe nder gonde mabɓe. Nahana no waɗi Habibu Garba.
C'est une journée parlementaire d'échange sur la question de la migration.
Fotta non siriyangal gam himɓe jeccho dow fi himɓe dilloɓe no jaha leyɗe yaasin yehu warta moɓe gatta ko hana nder laabi lobbi hano leydi Libye en Algérie en. Ko waddi himɓe no tampa sanne gam ɓe tokkay laabi kanuɗi tokki. Komin giɗi laabi lobbi joɗɗine minen depiteɓe gam min pitta ko e himɓe ko watta deni laabi seri gon joɗɗinama dow himɓe dilloɓe tawe depiteɓe gaddi balla mu'en. Gam heguiɗa amin fi dilloɓe ɓe fi noon ewoɓe
himɓe.
Rewɓe wuro Kanthie dilloɓe no majjo kan woni ko inde Silma gattaɗo inditira alarba bittiɗo to endan ley nokkure fedde jinganore ɓiɓɓe leydi witende ɗo endan alternative espace citoyen. Ɗum do ni ngal gollal Silmadu ko waɗa kan woni hano ko rewɓe laatiɓe no dilla ley wuro ngo no gaɗaɗo enɗan dilludu ko wala e lawol to endan e gollal ngal gon no gaɗane to endan nder leydi Algérie. Ɗum waɗi gam ɗum heɓane mosala waɗi ko ngal gollal waɗa. O do ni film o ni hano gaɗɗo o kan woni hawritinɓe waɗi hano fedde alternative yaade ɗo endan jangirde université nde Niamey e waɗoɓe tewteru andal janginoɓe no ɓe leyɗe goɗɗe. Abba Kiari Armi gaɗɗo filil Silma o nani ko haali dow majjum Nafisa Adam Sirfo.
Arande fuu min jura kina wuro Kanthie gam dekugo gite dow wuroji kewɗi e ci'e gon gam min paama no gurnam maɓɓe wontiri. No min paamiri gesteji remeteɗe no fanɗani himɓe ɓen dow fi himɓe dilloɓe min giidi e hooreɓe e worɓe wuro gon. Min accay rewɓe gaɗa gam kamɓen ɗum ɓuri memugo. Gaɗa mum min jehi Zender Agades Arlit e Asamaka kamɓen dow min ƴeewi no gurnam maɓɓe wontiri. Ɗum waɗi min gattaniɓe filim mo dillana maaya. No min paamiri saɗara maagi ɗiɓe goodi waɗi iɓe dilla nden leyde ni ɓe ballaka no waɗi fuu ɓe dillan nino.
Donc ils n'ont pas le choix que de partir.
Fengan non la mido sarkini yama nder departement Madarumfa region Mamara di Suba o la mido bitere denda Sanusi Maman hebana dade sapo ejoy chagal ko fildino e kawi ko bietere do enda Kadir Gayato hebi do enda nimpe sapo e nayo. Sanusi Maman onirima kenana ilu dubi teme dere ujunere e keme jene e chapante jeti enayi o dini dewli no wodi bipe njenayo. Dumdo ni kanko ni na yapo sarkin yama lom tuto babi ko latido mayana der bonanda lore ilu dubu jina didi esapo e joy. Bandi min Mohamed Maman no foti ko chukwa kikiwadi.
Kogi ammi fi laamu fu ko yiddi woni rona babamu handem mi yetti alla koronumi abba an mama an he abba an fu be laamake handem minni min do mi laamake jamaare laatake be am ko giddumi mi gollida he adilaku gada mundo jamaare holli kam yidde mi do yidi lamdo hoynana kam bawde gammi welna erde mabbe Allah wonni ko mi hana jahili delle mido andi no gadanni ko jehol yeso hebe gollal mangal mi hokka mido andi jani mi fukkake himbe no pukkoto gada delle mi darto mi gollano wodiri momin tafidi o no minyo baba an delle baba an nino o batto min gollida gan jehol yeso hebe mido tefa balla to makko gam min gollida
ne ma kama washi shima ya zumba tahida milkin ga tahi
Gam darnu de enda nyibdiji butigaje le galure kawala fu ela wala iade enda nyibdiji no kuje itanade jama aja wadi koko mini modifa futi golal nyibitaki anolumo wye tengo sabon kare. Nangude nyalande handende du nimpe keme dito woni koye hokwado enda butigaje tawidu nimpe keme tatu echapante njoyo kame njami. Malam bra aji konse yejo nondere meri om ekanko du woni horejo fedde sigili de kokol nimbe no kujo nani ko wi bandi mi bi'etedo Adam Babu Karna
la mairie a voulu aménager
mairie o muyi mo jentido no kura latinde itana kenana gallumu mini kebi wadde jamde gineji golli turbi ko fedde hawjinde sigila golle den e halaka kalten kami den don lay no kura den e itol no kujo bitigije de min jida nana do yaade sedda min kinga bitigije den fila gallumu ngodo kagal mun min natta e lumango e itol bangeje ko jimmin famtina ni be ni woni fedde sigili de golleje den wadi golle lobbe der lawol umminol e sigilaki lumongo dum du gadol mun hawtere no e sarusi kawji do nyebdiji on tawado le fedde hawjide sigila golleje ne den ne min jidana wadde butigaaje keme didi e chapande joyi e jeegon der lumongo e bangeje jeegon der do min cini wadde lotorde lumo didi kambe biroji didi to hawjotobe lumongo jotto kambe polisiji meridi
police municipal
Hande jetati lewru December kan woni ko julde nyalande ittanande gambattitol bakaji ko lede duniyaru wada yerno ardido fedde sukabe ummatore singande gam durwidol e battitol bakaji der leydi Niger e leydi Sahel tawade der sadorma dalili ko battitol bakaji dun tawda bandi min bietedo Diallo Kenda Mariama o famini min domaj
nous connaissons aujourd'hui deux phénomènes de changement
Hande nder filla battitol bakaji kulle didi gona no gi'e arande ni no wakkatiji goddo tokkodire yaade dum kay ko umma tawanon idabergel woni ko hande juude himbe he ko e mu'en har golleji mabbe iriiriji goni no gadda battitol bakaji de fatenere on no beedade yaade gese meden fu hande no don no bata ton der hawrino wadane pari do filla no wade der duro battitol bakaji leedi Niger windi holli e giide mu laabi kanaadi tokkire ko mosolo hebo alal misali do der leedi meden der laabi di hawrino de jabi Leydi Niger wi'i sembe watte do no wadi ko pano solaire en he ko nandi titta himu hebake nokku fu amma cede ko watta kulle de fu goni keba
cet pouvoir réellement mettre ce projet là en valeur
Hembe sapo ego kambe mwendi kopaba choptina ego to du maji ender boronda lana ndiam ngaka tuenda alarba biti doma yomete Niger. Bobo nonda du watana tuenda der wuro balati der komini mokarma. Be nimpe tawap ender ka lana du juwana der wuro nwe tuenda bangu kware yade tuenda karma. Bandi min bie tete tuenda balkisa tayiru ofamini nimpe no obo nonda wati pepirtito fulfulde.
Kenga fariyande sapo ego oyade sapo edidi nyaloma lana diyam rufi himbe do mayo karma kambe sappo e go'ono duube bangu kware no fa'i karma hinnore be jotti balati der komin momnamaro don jollana diyango hodi be lati kambe sappo e didu chaka balati e karma don lana diyam rufi be goto illa kenga hitaka de sappo e go'be kam ibe celli gan sorkobe karma gungu kambe koji lana diyam kama shin kan gan faabobe kalkudo odo no hetefede
wandana HCR fedde leedi duniyaru hawjine fille ferobe leede mu'en yaado e ferobe leede mu'en tawabe dole leedi Niger
dum wandana HCR fedde leede duniyaru hawjine fille ferobe leede mu'en yaado e ferobe leede mu'en tawabe do der leedi Niger fedde de illa tati lewru mai hitane duubi ujunaji didi e sappo e jeddi singi gollirde mu Agades
dum e fedde HCR de singana
fedde de singama ga hebande ferobe be worde e waddande be balla
moy adete hano ferode leedi mu
neddo doggudo leedi mu de wawa so ider mayri ganno hula to torre dalila dinam lenyol mum nyumum ganno jaahe parti nano jaahe fedde jinganore himbe leydi na misali gal leydi mun no tawa der kunu na der sa dornam mawdango de ni aferoyi leydi ma fa awawa so ider mayri kan ada hula torre da na misali gal leydi ma no tawa der kunu na der sa dornam mawdango to fedde HCRD no wawi wallirima lamba amin ni wadu olum jeetati olum olum go'o didi lamba amin ni wadu olum jetati olum olum go'o didi noddude lamba o fotay credit fukin hakkiloma wala goddo fere ando anoddimi de anoddi gollo amin gom famtinte no gada ko keba balla
engarta e yewtere meden pindilol moccinel gada nangol leelawol moccinol jande der Niger ilu der duubi ujunere teme jena e chapande jena e jetati ko be cingi labi kawjidi labi jande ko jaccere yiamalemu ko sabi le departement mo bankilare hoja misali fa horejo kawjido jande on sigili do ndan hawrinde do moccinol majjum ko wadi biyetedo ndan Mohamed Ousmane ardido kawjaki jande do ndam famini bandimi biyetedo Issoufou Ilouette Domadjoun
en 1998 il a été élaboré la loi
Itane duubi ujunere e kemi jena e lasoji nai e sappo e jetati. Dewtere laun leidi gom windama gan hawjade labi jande der leidi mene. Der dati sappo e go dewtere de. Windama wi a fa labi ko faransire demle meden nautorte gan janginde sukabi. Amma fa warde handen faransire de tan sukabe go nano janginire. Larubure wanani no jangine dendu. Hana larubure wanani no hale do der leidi meden. Itane duubi ujunaji didi e sappo e go. Wakati gomnati wangi nano labi golle mu maudi. Ko wi iko labi maudi adet gan dartinde jande der leydi meden dum du wona no wadi misali durwo etol andal janginobe fuuno tawe der labi biadi no adetedi dewto gonado no janginire deedu galano jaade ko hida der leydi kulle deedu gadi ko den nafay labi mawdi nay ada didi din fu janginobe di yewata kan woni ko baawo handen janginowo warta jangina tawe suka be galano paama denne se to be paami ko be gonaa be jangine dum ko nafaka jande hebu janginol mabbe hanana wi e tugake do ko wonno filibe e fina tawa leydi deni he bandum wona no wade to sukabe jango ben nafoto en nafan himbe leydi du no hani du wi e himbe darana ke leydi mu
que la personne puisse être utile pour elle-même et pour la société faut qu'on cultive le nationalisme
daw wanta kibaruji med e fulfulde tili en jettan do nda Raylat Soumana Hassan Tawey hautade chef Moussa Mamman Mansani walube ko kibaruji di jotti joni wala fu ko mbami sana wi gongu mamman dantani wadda kibaruji demgal hausan kore kirten to janhirte
Fina tawa jamu e challal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
jute altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji chapanna e didi e germare yande joyi e mintaji chapanna joyi e jeddi kerol jeddire nde fu e fransire yande jegom e mintaji sappo e didi
Studio Kalangu, Yadu Lady Niger.
Ketine sigilaji Studio Kalangu, kadi totawet under junior to Facebook Studio Kalangu.
Facebook Studio Kalangu.
No welcome sanne, mito fechide.